Fresh out from NigerRemix.com.
Oh yeah. Jehova washo, umuntu uyaphila ngetalente lakhe. Jehova washo, oh yeah. Jehova nazi zithazi hlasela imihle namalanga. Jehova ngisize. Jehova nazi zithi zihlasela imihle namalanga. Jehova ngisize. Jehova.
Nigeria
needs to stand up. Oh, Ghana, let's go.